Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikenda na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet twumvikanira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mu basuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 i Washington DC, muri kumwe nanjye Edirwema. Umunyarwanda Kizito Bijinama Musabimana utuye mu gihugu cya Canada, mu mpera z'umwaka ushize yakoze urugendo rw'amaguru rw'ibirometero birenga 500 rwamuvanye mu mujyi wa Toronto rumugeza mu mujyi wa Montreal aho ni muri Canada. Urwo rugendo rwari rugamije kumvikanisha ikibazo cy'ihungabana yatewe na genocide yo mu mwaka w'1994 yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Mu biganiro bitandukanye yagiye ahitangaza makuru, uyu mugabo wavutse ku babyeyi badahuje ubwoko avuga ko yiboneye abantu bicwa muri genocide, ibi bikaba byaraje kumugiraho ingaruka zikomeye nyuma. Musabimana wari ufite imyaka 11 gusa muri genocide avuga ko benshi bo mu muryango wo kwa nyina w'umututsikazi bishwe muri icyo gihe. Ibyo n'urugendo yanyuzemo rw'ubuhunzi byamuviriyemo ihungabana, ari nayo mpamvu yakoze urwo rugendo kugira ngo atange ubutumwa ku bantu bahuje ikibazo ariko banga kukigaragaza. Kizito Bijinama Musabimana niwe mutumirwa wacu mu kiganiro muri sanga cya none. Bwana Musabimana, ikaze cyane mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane, murakoze, mwaramutse.
Mwaramutse neza kandi muraho aho ngaho mu gihugu cya Canada.
Turaho ubundi hano muri Montreal.
Kandi nibwo ukigeri Montreal uvuye mu Rwanda aho warumaze hafi amezi 2 usura nyuma y'imyaka irenga 20 utajya muri icyo gihugu.
Yeah, ubu twinjiye hano ejo ni mugoroba. Ndacyari mu rugendo kuko ngiye mba muri Toronto, ariko unyina yananyize hano kuko community yo muri Montreal nayo yari yamfashije cyane. Unyu mpamvu ndi hano, ubundi nzakomeza urugendo njya muri Toronto kuwa gatandatu. Ariko niho tukigera hano, kandi urwo rugendo rwo gutaha rwo gusubira mu Rwanda rwa mbere rwiza cyane. Uriyo n'ubungubu hari ibintu nk'igishaka kumva kugira ngo numve ukuntu byagenze, ariko rwari urugendo rwiza cyane rwamfashije, rufasha nawe twahuye wese.
Inkuru yawe ni inkuru iteye amatsiko, ni inkuru abantu bakwiye kumenya mu buryo burambuye. Mbere yuko tujya kuri ibyo bikorwa umaze iminsi ukora birimo kugenda urugendo rurenga ibirometero 500 n'amaguru, Kizito Bijinama Musabimana yisanze ate mu gihugu cya Canada?
Ubwo nyuma ya twavuga muri make nyuma y'intambara twarahagurutse tujya muri Kenya, twamaze hafi imyaka 4 muri Kenya nyine, umuntu abashaka kuntegera hano muri Canada. Byatugoyeho gakere ko mu myaka 2000 twageze twaraje tuza muri Montreal. Ubwo nyine hari ukuntu twari twarategereje tuvuga tuti tuzaza mu cyumweru 2 bikaba umwaka ugahinduka imyaka 3. hafi imyaka nini ngo twageze muri Montreal. Yewe nabaye muri Montreal nk'imyaka 3. Ndangije secondaire nibwo nahise nzanza muri Toronto. Kuva muri Toronto ubwo narahamaze zongu muri Toronto nabaye imyaka hafi 13. Ariko nyagera community y'u Rwanda ngewe nahise nyivamo kuko numvaga nari mfite ibyo bibazo ariko ntabwo byagaragaraga byo kuvuga ngo ufite ibibazo by'ibintu wanyuzemo, ariko ye nkabona nta rolasiyo yo kumfasha nabonaga muri community, nibwo navuze nyereka ngewe niviremo chatisha donc nagiye chatisha ahantu hose kugira ngo mbone uburyo nasanga community yanjye imfasha urwo rugendo rwo rwambanyarirero, kuko nta n'imwe nigeze mbona. Niyo mpamvu ubona ko nagaruka muri community mvuga nti reka dusangire ibyo dukeneye gusangira, bijyanye no kuvuga ngo niba hari ibibazo reka tubishyire hamwe, kandi n'ibyubakwa nabyo reka tubikorere hamwe. Donc urugendo rwo gushakisha rwari rwarambanyarirero kubera ko igisubizo nari ndi gushaka cyari kiri ntabwo cyari kiraho nagishakiraga.
Ni ryari wumvishije ko muri wowe ushobora kuba ufite ikibazo?
Ubwo hari umunsi nagiye kureba iriya document filime ya Hotel Rwanda, nari najyanye n'inshuti zanjye babiri, turinjira turicara nditeguye tugiye kureba filime, ariko twicaye ngewe mpita mpaguruka itangiye, donc filime itangiye kugenda mpita mpaguruka ndasohoka, ntabwo nashoboye kuyireba. Ubwo barasohotse nyuma ya filime turagenda nta kibazo, ntabwo ari byinshi twabivuzeho, ariko ngiye numvishije hari ikibazo, ariko nkajya nibwira ngo ngiye n'ikibazo cyanjye ntaho gihuriye n'ibyo umuntu aba yaranyuzemo. Muri mu 2007 nibwo natangiye kugira ibindi bibazo byo kurakara cyane ku kazi, nkajya nyine nkakora ibintu ntakoraga, ubundi ntangira kunywa inzoga, ubundi ntangira kunywa ibintu, ntangira gukora ibintu nari narakoze, uko inzoga yashinze sinigeze nzinywa kuva nava mu Rwanda. Ubwo natangiye kuzinywa nko mu 2007, nyuma yaho nkatangira nyine no kugenda ngendana nazo, ku buryo nko mu 2009 byageze mfite ibibazo byo kudashobora kuganira n'abantu, njyo kwicara ngo ngire icyo nkora, ndi umuntu muzima byari byaragiye ziko. Ariko muri iyi minsi yose ubwo numvaga ko ari ikibazo cyanjye nyine ntaho gihuriye n'ibyo umuntu yanyuzemo, hari naho byageze sinshobora kwicarana n'abavandimwe banjye ngo turye, ntarangije kwanza ntabanje kugira ikintu cyo kuvuga ngo reka njye kuruka, kandi atari ibintu mvuze ngo ngiye kubikora byahitaga biva, ukicara gutya ahita numva ngize amasisteme nkajya kuruka, nkagaruka amaso yatukuyeho bakagira ngo mujene yimurebera umujyi, kumbe ngewe munda nyine byabaye bindi. Ibyo nabinyuzemo, ibyo ngibi byarakomeje kuva mu 2009 kugeza mu 2012. Mu 2012 nibwo nageze nyine nabwo nirakwereka kwanza reka niba ntiyishe, kuko nagerageje kwiyica bikanga, nibiriya nyine mpavuga ngo ndatwaye ntashaka kugonga ikintu nk'iki cyangwa waba wazinyweye kumva tureka nirangize, hari aho byageze navuga nti reka nshake igisubizo. Ubwo nyine ntangira amarusherife menshi, ubuzima bwa General Romeo Dare at the time yaramfashije cyane, kuko narebye niba story ya Romeo Dare yari gutya imeze, bo baranyuze muri ibi bibazo, ari abasirikare bizi ibintu by'ubusirikare kubera icyo
Romeo Dare. Reka twibutse wenda abatamuzi, yari Lieutenant General w'ingabo za Canada, akaba ariwe wari ukuriye ingabo za Loni mu Rwanda mu gihe cya Jenoside.
Nyine nkavuga nti niba bariya barabinyuzemo bikabatira biriya bibazo, kuko abasaruda bari kumwe n'aba benshi, hari abiyishe, hari abagize biriya bibazo, nawe yagize ibibazo ashaka kwiyica iminsi myinshi, nibwo nahise ntekereza nti owe niba barabinyuzemo bikabagendera gutya, twebwe b'abajene b'abana twabinyuzemo buri munsi, bo barabinyuragamo bagataha, twebwe tubirimo buri munsi, ese twebwe byagenze ugasanga icyo gisubizo nta muntu ugiye ukinshubiza, kuko buri muntu wese abinyuzemo nk'uko twabinyuzemo, niba twaragize Imana tukaba turi hano tutaragize aho tujya, bamwe muri twe twarasohotse twatangira kugera mu bihugu nko muri Canada, ugasanga okay nawe turicaye twabonye akazi ibintu byose biragenda neza, nibwo dutangira gutekereza tukagira ibintu byo gutekereza, nibwo imiryango ifunguka, ariko iyo ifungutse akenshi aho kugira ngo tubivugeho tujya kwinywera akayoga nawe tujya kwikorera utundi tuntu ku ruhande kugira ngo tutabitekerezaho cyane. Ubwo rero njyewe naravuze nti reka turebe neza, nibwo ngiye nirebye ndifungura nari ndi gukora recherche ya documentaire ya Romeo Dare, ubwo byahise bihinduka recherche y'ubuzima bwanjye, ku buryo navuze ngo natangiye ibintu byo kurya mu bintu byo gutekereza, donc narebye ibintu byose bishoboka kugira ngo ndebe ni iki nakora kugira ngo mpindure uko nari meze.
Wigeze witabaza abaganga?
Nagiye kwa muganga kenshi hafi nk'imyaka ingahe, ubwo nk'itatu nari ndimo kujya kwa muganga, bampa amadroge ya depression, abamba donc imiti itandukanye buri munsi najye yakambwira ngo ese wakoze yakoze imiti nkambwira ni no nshaka ndi akugira ngo ambaze ibindi bibazo akambwira ngo kenge ufate iyindi turebe kubikora dore nkagenda mpindura imiti mpindura imiti ariko nanjye sinayifashe cyane kuko aho nageze nabaye neza ibintu birimo kumpindura barimo kumva urundi muntu utandukanye nk'uwo wari uzi iyo rero sinabikundaga niyo mpamvu navuze nti nkayinywa nk'icyumweru nkabona ni nkayishyira ku ruhande ubundi nyuma yaho nibwo hari umuganga wambwiye ati wowe ikibazo cyawe ntabwo kizakemurwa n'imiti fata iki gitabo hari igitabo nyine ubwo yampaye ndagisoma igitabo cyitwa Mind of a Matter cyangwa icyo cyavugaga cyaravugaga kiti ibibazo byawe ntabwo biri mu miti imiti ntabwo byakiza ukeneye kwireba kandi ubwo nanjye nibyo nari naratangiye gukora ubwo nyine icyo gitabo cyarankuraje cyane kiratuma gituma nshaka ibindi bitandukanye ariko imiti yo ubungubu mbaho ubuzima ku buryo nshaka nta na rimwe nshaka kuzongera gufatira ya miti kuko ya miti ntago ikigufasha ni ukubaho undi muntu ni kiriya miti ubundi ikoresha na Romeo Dallaire yabikubwira umubajije iriya miti igufasha kugira ngo ubyuke undi muntu uriho ariko mu bibazo tuba dufite byo mu mutwe iriya miti nta kintu cyinshi bikora.
Hanyuma rero muri iyo myaka yose wabaye muri Canada igihe kinini cyane nk'uko wabivuze wakimaze utifuza kubonana n'abanyarwanda kubonana n'abantu bo muri community y'abanyarwanda nyuma hari ukuntu byaje guhinduka se
byarahindutse ariko bihindutse vuba nigeze ngirana ikibazo na community y'abanyarwanda muri general nuko navugaga nti njyewe nshaka ibisubizo by'ibibazo byanjye cyangwa nshaka kwibagirwa ibyo twanyuzemo ubwo decision yo kwibagirwa ibyo twanyuzemo yabaye decision yo kwibagirwa n'abo twakuranye abanyarwanda bose ariko nyine kubera ko ndi umuntu utekereza cyane hari igihe nyine natekereza nk'abantu yo kwiga ni gute ko na hano n'aba bantu nagiye kujyamo niba yari community yo muri Canada kuko nta ko batari kunsubiza ibibazo nkabona ibibazo byanjye ntaho biri kujya ubwo niyo mpamvu nakomeje gushakisha ariko byahindutse vuba kuko nari ndimo gutegura ruriya rugendo buriya naruteguye ntarahura na community cyane naruteguye ubwo natangiye ibintu by'amarushije mu 2012 kugeza mu 2014 ariko mu 2014 nari nzi ko ngiye gukora urugendo ubwo ndarutangira ntangira kwitegura ibintu byo mu mutwe ibintu byo kugenda n'amaguru n'iki ariko vuba nibwo nahuye na community yo muri Montreal barambwira ngo banaterwa ibibazo birahari ubwo nyine muri iyo minsi yose nari nzi ko ari kizitabo nyine bafite ibibazo ubwo nyine wakwibwira ko hari n'abandi atari benshi ariko ubwo rero bambwiye ngo hashobora kuba hari n'abandi bantu ubwo navuze ngo reka ngende nanjye mvugane na bano ubwo nibwo nahise mbona ko hari community hari njyewe numvaga ntarasize community ikorana community ubona igaragara irimo gukora ibintu donc biteza imbere abantu bo muri community hano n'abari abiwacu nkibibona njyewe kandi nahuye n'abajene bazi gukora neza navuga ni okay nta kuntu tutakorana ubwo twakoze decision yo gukora urugendo turi kumwe za community yo muri Toronto n'iyo muri Montreal ubwo n'abandi nyine twagiye duhura ariko mbere yaho na umwe ngo umbajije ngo uyu yitwa nde ni ibintu nkirimo kwiga kumenya abantu bari muri community kuko nari narayivuyemo kabisa.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho uyu munsi tuganira n'umunyarwanda Kizito Bijyinama Musabimana utuye mu gihugu cya Canada. Mu mpera z'umwaka ushize yakoze urugendo rw'amaguru rw'ibirometero birenga 500 rwamuvanye mu mujyi wa Toronto rumugeza mu mujyi wa Montreal. Urwo rugendo rwari rugamije kumvikanisha ikibazo cy'ihungabana yatewe na genocide y'umwaka w'1994 yakorewe abatutsi mu Rwanda. Bwana Kizito, rero utangiye urugendo rw'ibirometero hafi 500 wifuzaga kugera kuki?
Njyewe kubera biriya bibazo njye nanyuzemo hafi imyaka 5 hari aho nageze nyuma nyine numvishije ko njyewe byangeze inyuma kubera ko ntabwo bijya birangira ni ibintu gukomeza kugenda mu buzima bwawe bwose ariko hari aho nageze nkumva nsubiye kuba njyewe nkumva ntangiye ibitekerezo byanjye bya kera biragarutse nkumva ntangiye kubaka nkatangira gukora gahunda nyine z'iminsi irenze nka 30 imyaka 30 kandi nkumva nzagerayo ngeze hariya rero nibwo navuze nti niba hari undi muntu uri kubaho nk'uko njye nabayeho muri iriya myaka 5 kandi urumva mbibamo nta famiye yanjye nta muntu n'umwe wari ubizi abavandimwe banjye ntibari babizi hari uwo tubana ntabwo yari abizi nyine yarambonaga akabona hari ikibazo n'umuntu afite ariko nta wamenyaga ngo ubuzima bwanjye bwa buri munsi bumeze gute ariko urya munsi nibwo nafashe decision ndavuga nti nkeneye ko abantu babimenya nyine wambaza nkubera cyo wateguye urugendo urugendo rwo narutegeye ko nicyo kintu ngiye numva nkunda kurusha ibindi bintu byose hari ukuntu abantu bajya gusenga bikabafasha hari ukuntu abantu bakora ibyo bita meditation bikabafasha yewe kuri njyewe ibimfasha ni ugukora urugendo rw'amaguru ariko ubwo nyine urugendo rw'iminsi rwa kilometero 550 ubwo nari ntararukora ariko numvaga nyine niba nkora nk'ubu nari maze hafi imyaka ibiri nkora urugendo rw'amasaha abiri buri munsi igihe cyose nabonaga umwanya ntabwo byabaga buri munsi ariko igihe cyose nabonaga umwanya n'ijoro nakoraga urugendo rw'amasaha abiri numva gukora amasaha urugendo rw'amasaha abiri n'urw'amasaha icumi rushoboka nibwo nafashe decision yo gufata urwo rugendo nkora kari akagare ntabwo nzi niba maze akagare nakururaga nari nashyizemo nyine ibintu byanjye byose ariko impamvu ngewe nakururaga kiriya kintu cyari kuvuga ngo ibi ni byo bibazo byanjye nanyuzemo reka mbyerekane nyine akaba ari nka simbo yerekana ngo niba dufite ibibazo reka tubiganire reka tubishyire hamwe kugira ngo twese tubyumvaneho kimwe niyo mpamvu ngewe nakoze rero urugendo kugira ngo mfashe abantu tuganire bino bibazo kuko tutabiganiriye ntaho bijya ntitujye tubyibagirwa.
Urakoze Kizito. Kuri telefoni hirya no hino dufite abantu nabo bifuza kugira ibyo bakubaza. Reka duhere kuri Kazungu wiriwe neza. Kazungu uranyumva?
Alo?
Uranyumva? Kazungu uranyumva?
Alo?
Kazungu uranyumva? Kazungu ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni ariko hari umuntu watwandikiye ku rubuga rwa Facebook yavuze ngo ibyo nibyo nanjye ubwanjye narahungabanye igihe ndadaye yapfaga mu Burundi nari mu buseruko bw'u Burundi mu ntara ya Muhinga komine Buhinyuza umusozi Nyaruhengeri nahunze kare maze mama arambwira ngo njye mu ikambi y'impunzi z'abanyarwanda zaraho inyaruhengeri umunsi twabonye byinshi byo vuga abagenya ngira ngo ni ikirundi kigoye hano ariko akavuga ngo hari abatemera genocide abategetsi bose bahakiye ntibigeze bayihana ahubwo barayikomeza ngo yarafise imyaka 12 uwo mwene wacu ndamushimira cyane kuko ni ikibazo gikomeye mu biyaga bigari gikeneye kumenyekana aho abantu bishwe i Burundi mu Rwanda na Kongo bazira ubwoko bwabo ni ikibazo gitegerezwa kuvugwa aravuga ngo iki kibazo kijyanye n'ihungabana ni ikibazo gikeneye kuvugwa cyane duhereye nko muri icyo gihugu ubamo cya Canada usanga ibibazo bijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se ibyo bakunze kwita za depression n'ibintu ni ibibazo bikomeye cyane kandi mu rugendo rwawe ahanini wifuzaga ko hashirwaho n'ikigo kijyanye no gufasha abantu bahuye n'ibyo bibazo
and kandi hari amajambo nange kinyarwanda kijya kingora cyane hari ibyo bavuga ko ari uguhungabana hari n'ibyo bita guhahamuka ubwo niba guhungabana ari depression guhahamuka nyine ni birenze
trauma
niba rero ni kuvuga ahubwo trauma kuko guhahamuka nyine nabyo dukeneye kubivugaho ariko abenshi turi no muri trauma kandi trauma yo ihagarika ubuzima iyo unyuze mu bintu byo guhahamuka ubuzima bwawe burahagarara ibyo watekereza kuzubaka byose biragenda donc ukabura ukajya ukabaho nyine nka kuriya navuze winywera utaha nta muntu ushobora kukubaza ibibazo bijyanye n'ubuzima ngo uzabisubize njyewe rero nibyo navuze ndeka tubirebe ntitugende tuvuga ngo akayoga ni keza ngo nana reka tumenye impamvu yo kukanywa niba vrema wabirebye byose ukumva icyo ukeneye ukanywa komeza ukanywa ariko niba utarabireba reka tubirebe gatoki ubwo rero yariya rugendo turimo twakoze kandi urugendo njyewe rwanjye ruracyakomeza kuko buriya tugiye gutangira kwa kiriya santire nk'uko mwabivuze santire izaba hano muri Canada ntabwo turamenya ni uwuhe mujyi tuzayishyiramo ariko icyo izakora cya mbere ni uko izafasha abanyarwanda n'abandi bantu babireba nk'uko twabikoze bakaza tugahuza ibyo turimo kunyuramo niba umuntu afite ikibazo nk'icyo nagize akavugana n'undi muntu nk'uwaba afite ibintu byo guhungabana nk'uyu wari utubaje ikibazo tukabiganira akumva aho ngeze nawe akumva aho ari akumva niba hari icyo byamufashamo gukora ibyo ngewe nakoze cyangwa niba hari ibyo we ibyo yakoze byamufashamo aho kugira ngo twese tube tubihishe ngo duhurire ahantu kibe ibe discussion ibe ikiganiro gifasha atari ukuvuga ngo ngiye mfite story ruti yawe ufite story nibihonyize mu ngewe nashyiraho nka bikamfasha kandi nk'ubu hari abantu benshi nari nahuye nabo mu Rwanda nagiye muri kiriya kigo aho bafasha abana bafite ibibazo by'ibiyobyabwenge n'abana benshi basanzwe b'abasore bose iyo tubiganiriye wumva ko naho ariho bari kujya kandi birabafasha cyane rero nabyo byari mu bintu byanjye kureba kumenya ni iki bariya bakora se gusa bakora bikadufasha nk'uko kiri kubafasha kuko urebye aho u Rwanda rugeze n'aho rwari ruri buriya hari ikintu kiri gukorwa cyiza gishoboka natwe twaraba tugatwira tukagikoresha.
Urakoze Kizito. Reka dufate na Mukunzi. Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Aya, nshinze kuvuga merere.
Ikibazo cyawe?
Nangwe kuramutsa umuntu mumvise yagize ihungabana ama yanganisha n'abandi bose bahuye n'ibyo byago bya Jenoside ama ahanini nasanze mu bihugu biza Beside Grarake harimo ikibazo cyane cyo kuba minorite ihohoterwa kuba hari abantu bitwaje byinshi ugasanga bahotera abandi n'ibintu bafatira nk'uko ku bibazo byagiye biraba kuva inyuma ya independence 1962 n'ahandi uko byagenda abazungu bagasanga bitwaza gutonesha ababa nabo bakabigizayo ariho haza haravuze ibintu bamwe bakagira inzigo agatangura n'izo by'ubwicanyi mu kubikinga nuko abantu bose bokumva ko ikintu cy'amoko cyababa umutwe ukabona ko ari umuntu umwe atari iby'amoko nimba uri umunyarwanda kitwa umunyarwanda uri umurundi kitwa umurundi ko murazi nk'ibiriko biraba mu gihugu cy'uburundi muri iki gihe naho murabona yuko bifata inzira nk'iyo nyine aho usanga ubwoko minoritere butotezwa kandi ko gutotezwa bigahera mu nzego zo hejuru dufate nko mu gisirikare iyo bimaze guhera ngaho rero hageraho hazamo inzego ibintu by'ubwicanyi ariho hava n'abantu bagira ihungabana bya depression kuko abisaba bitwaza ubwoko agenda akabwira umuryango twabishuku canke ababibonye nabo ubwabo n'amaso ariho hava ibyo bibazo bya depression rero nagomba gusaba umutumire nawe kumubaza icyo yohanura nk'abakiri muri ibyo bibazo avuga mu Burundi n'ingano no muri Congo bicaye mwe murakunda kumva ibibazo by'amoko ku kibazo cy'abanyamurenge canke abo bita ngo n'abanyarwanda baba mu cyo gihugu mu Burundi no muri Congo niho batweze ibibazo cyane cyane mu Rwanda bane bazaza ko bisaba nuko babirengera iby'amoko muri ibyo bihugu yohanura iki abantu babamwo canke abategetsi bahategeka kuko murazi nk'ama nko mu gihugu cy'u Burundi murabona ko muri constitution bashyizemo ibijyanye n'amoko kwari kugira ngo hataba ibyo bintu by'ubwicanyi cyangwa hagira ubwoko butoteza ubundi ariko muri iki gihe amategeko menshi yari yarafinywe yararenzwe ko bamwe barahunga abandi nabo bari mu gihugu baracyicwa mukunda kubibona ku maradiyo yanyu cyangwa abajya ku maradiyo sosiyo hafashwe naka yanyurujwe basanga babuzwe iyo batawe n'ibindi ariko haba ibyo bibazo byose mwumva by'ihungabana n'ibindi byinshi biza biraba mu bihugu namubaza
halo yego urangiza
yego kurangiza na ni nkugu simangisha navuze kare baza asaba iki abo bategetse mu bihugu ubu kugira ngo izo bintu nibabe ho biki kugira ngo ntihagire bo izo bibazo by'abo bantu baba barahungabanye n'ibindi bibeho ikindi kibazo nacyo ni kumubaza nimba abahungabanye azi aba mu mahanga cyangwa aba mu gihugu mu Rwanda n'abandi benshi bafite icyo babafashanya cyangwa afite ukundi kuntu niba ariyo rezo bahuriramo bakabamenya.
Urakoze Mukunzi kuri ibyo bitekerezo n'ibibazo byawe. Bwana Kizito, nizere ko wabyanditse. Reka dufate undi umwe hanyuma ubasubirize icyarimwe. Samson, mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Uri hehe?
Je ndi muri Colorado.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye nagomba kubaza ko arimo na rimwe kenshi araho nkunze kumva ngo Jenoside yakorewe Abatutsi. Ese abahutu nta jenoside bakorewe ko arimo na rimwe bakunze gushyira imbere ngo jenoside yakorewe Abatutsi? Ubundi hoho afise kubwira iki? Afise gukora iki kwamenye ko abategeko uno munsi kugira ibyo bintu byakoreye icyenda na kane bitazosubira kuba ku buryo abana bariko baravuka uno munsi hamwe n'urwaruka rutigeze rubibona rubyumva nyene batazosubira kubibona babyumva uko nyene no kubibakura mu mitwe ubwo nibaza ko icyo kintu abenshi ko boguma bakiririmba uko nyene aho kugitorera inyishu nicyo cyari ikibazo cyane.
Urakoze Samson muri leta ya Colorado hano muri leta zunze ubumwe za Amerika. Bwana Kizito, ibyo ni ibibazo bitoroshye cyane, gerageza mu magambo make ubisubize.
Nta kibazo ku kijyanye n'ikibazo cyo kuvuga ngo ninde ni gute abari kunyura muri ibi bibazo byo kwirwa twitana ubwoko aho kugira ngo turebe aho tugiye nk'igihugu ni gute babikora nk'uko u Rwanda ruri kubikora. Njyewe ntabwo ndi umuntu wo mu mapolitike, ndi gukora urugendo rufasha abantu mu byo nanyuzemo, ariko buri twese dufite ibitekerezo twashyira ku kintu. Njyewe icyo navuga nk'ubu hari ndi hariya mu Rwanda, hari ahantu hari icyo bita umwiherero, hari abayobozi b'u Rwanda bajya bakavuga nyine ibikorwa bikeneye gukorwa cyangwa ibigiye gukorwa. Muri uwo mwiherero perezida w'igihugu yari yavuze ijambo nanjye ibintu natekerezaga, ahubwo njya mvuga cyane byo kuvuga ngo hari ukuntu twebwe nk'Abanyafurika twisuzugura ntitwiyumvemo ko turi abantu nk'abandi. Donc umuntu akaza akakubwira ngo wowe tuje kugufasha ariko reka tukwihere umuceri, ubundi ni twaka amafaranga tukubwire ngo ariko ngo ufite ikibazo, ureba hariya ngo ureba ukuntu bari abantu urimo kubagira, buriya nugira icyo uvuga n'uwo muceri turakwaka, ahubwo tujye kuvuga ibyo urimo gukora. Rero ugasanga abayobozi kenshi muri biriya bihugu batinya amahanga cyane. Iyo nicyo kintu nkundira u Rwanda muri ino minsi, urareba ukavuga uti yes, hari ahantu uba ukeneye gukorana n'abantu kandi iyo uhuje n'abantu birafasha ugakorana n'amahanga, ariko iyo amahanga aje agusuzuguye nawe ukisuzugura nyine niyo mpamvu usanga dufite biriya bibazo, batubwira ikintu tukagikurikira ukagenda uvuga ngo byumve nka biriya by'ubwoko byo mu Rwanda cyangwa mu Burundi byabaye muri iriya myaka yavugaga muri 1962 1962 ni isitori ndende, bikaba kubera aho kugira ngo ibintu bikomeze uko byari bimeze nk'uko twari tubimenyere, ugasanga dutangiye kwangana, ugasanga umwe atangiye kwerekana urutoki yerekana undi ngo uriya ntabwo ari uyu ni uriya ni uyu, ibintu nk'ibyo ugasanga biratangiye. Rero icyo njyewe navuga ni uko twasubira hariya tuvuga tuti hano mu Rwanda hari porogaramu hano nyine ubungubu nashoboye iwacu, ndi umunyarwanda bafite gahunda porogaramu iyo abantu bose bireba bakavuga bati ngewe ndi umunyarwanda, mbere na mbere ndi umunyarwanda, kandi irashimishije cyane kuko iyo urebye ukuntu isigaye yarahinduye ibintu mu Rwanda, kuntu abantu bose bireba nk'abanyarwanda, nta nubwo wumva impamvu abantu batangira kuvuga ngo ngewe ndi umunyarwanda ariko yuno ngewe ndi umunyarwanda utandukanye nawe, ntabwo ibyo bintu byumvikana. So ni gute babikora? Bakeneye kureba ibihugu byabo bakabyiga neza, bakareba iyo history, bakamenya ibintu bakoze bya kera byiza, ibibi byose nyine bagatangira kubikuramo. Ntabwo ari ikintu cyose, ariko niba mu Rwanda barimo kubikora ni ibintu bishoboka. Ikindi kibazo yari abajije ni ikijyanye no kuvuga ngo ni gute twahura n'abantu bafite ibibazo byo guhamuka cyangwa byo guhungabana. Buriya ni biri muri gahunda turimo gukora, iyo santire nitiyaka ntabwo izaba ari santire ihagaze hariya gusa, tuzashaka uburyo abantu twabashyira hamwe tugakora ibintu byo guhuza. Nk'uko navuze kominote y'u Rwanda hano ni kominote iri gukora ibintu byinshi bigaragara cyane hano muri Canada, ntabwo numva impamvu tutakora na biriya byo kuvuga ngo tubashyize hamwe kugira ngo tujye duhura, atari no guhurira kuri iyo santire gusa ariko duhurire no mu bikorwa ibikorwa. Kuko njyewe numva cyane iyo tunyuze muri bino bibazo, iyo birangije nta kindi kintu ufite ku ruhande gikorwa birutera ibibazo. Ibyo bibazo bishobora guhita bigaruka kuko uba ukeneye kugira ikintu, umuntu akeneye ikintu akora. Ni nabyo bijyanye, niyo mpamvu njyewe akenshi mvuga nti umuntu akeneye gushaka ni igiki wowe ufite cyawe, wowe ugomba gukora nta wundi muntu ushobora kugikora, kandi twese turagifite. Nkumva rero nk'aho umuntu yatangira cyane mu bantu nkanjye babinyuzemo, ni hariya tugomba gutangirira, twishake twimenye, nitunarangiza tumenye inzira tugiye kunyuramo ku buryo twafasha n'abandi tuzi ngo natwe turi mu nzira yacu.
Urakoze Kizito. Reka dufate abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Habimana, mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Jewe ndi Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo nagomba mbatse ku uwo mutumire numva yahuye n'ibibazo bikomeye byari yashano ryabereye mu Rwanda. Ikibazo rero nagomba ndamubaza, ndumva yuko yagenze ibirometero birebire, kuko ndumva yuko ari ibirometero byoshobora bake muri kino gihe. Nagomba kumubaza yuko ku ivyo bijanye n'ihungabana canke ihahamuka mw'ico gihugu ca Canada, yuko hoba hariho abandi bantu boba barahuye n'ivyo bintu we vyoba vyamushikiye mw'ico gihe, yuko hariho abantu bikupe boba bari kumwe. Nkaca ndamubaza ati mbega mu vyo yoba ateganya kuki atoba yaraje urwo rugendo ngo arukorere ino mu karere k'iwacu? Dusanzwe tuzi ibi ariho hashikiwe n'ivyo shano mwaka karere, ku buryo nawe yogira icyo kugira ngo afashe abantu baba barahuye n'ibyo bibazo. Nabo cyangwa dusanzwe tuzi mwaka karere hari abantu benshi bahuye n'ibyo bibazo, na cyane cyane abantu basanzwe babigendana nko mwaka karere ari benshi. Mbega mu migambi yoba ateganya kuzogendera aka karere kugira ngo abonane n'abahuye n'ibyo? Oya,
avuye mu Rwanda, icyo ngicyo cyo ngira ngo kirakemutsa, ikindi araza kukigusubiza. Hanyuma reka dufate na Jean Bosco. Mwiriwe neza.
Mwiriwe, ndahaye mwiriwe n'uwo mutumire.
Uri hehe?
Ndi Bujumbura.
Ikibazo cya
nataka bwa mbere, uyo mutumire twumvishe neza ko yagize ibirometero hafi 500 n'amaguru. Nibaza yuko ibyo yabigize kugira ngo inyishu kuri muri ibi bihugu byacu inyishu ishobore kuboneka. None nyakubwa mutumire, ko byashitse ukigora gushikaho, mbega urabye abayobozi ubu bahari, biraboneka neza yuko hariho abantu bamwe babona neza ibibazo biba muri Afurika, uko abatware batabibona, kuvuga barongozi uko batabibona, kuko urinze ukora akigoro nkako, biraboneka ko no kubabara umuntu aba yarababaye. Ngaho iwacu tuvuga ati kwiyita ukiyahura, ubona abayobozi bahari cyane cyane nko mu Rwanda no mu Burundi, kuko ibibazo bisa nk'ibisa ibibazo dufise biduhanze, ubona babona neza ako kigoro kawe wagize, hanyuma akabatagira kabiri nyakuba mutumire. Twarabonye neza twabyumvishe, muribuka ko hariho abazungu ba minwari ngaho, wasanga mbere basa nuko bariko barakokeza intambara abantu bakicana ariho bari, kuko ndibuka nk'uwitwa Uwiringiye Imana n'abandi ko bari bacunze nabo ba minwari. None ubona urugwego ikose de sekirite mbona isa nk'ishaka kudufatira amaboko imugongo, cyane cyane muri Afurika, nta kuntu mwoheza mukazitwara cyangwa mugashikiriza ibibazo byanyu muri nasiyozini, kuko ubona yuko hari iby'abazungu bagume baduhambirira ko ngo twebwe tubikore, kandi nabo mugabo ukamenya ntibibafata. Murakoze.
Murakoze Jean Bosco. Kazungu, sinzi ko ibyo bibazo ndibaza ko bimwe na bimwe bikurenze.
Ubwo ni njye mubaza?
Yego.
Nta kibazo. Njye hari ukuntu ndatekereza cyane, ibi ndenze ndakubwira ko njye atari department yanjye, ariko akenshi nakubwira ko mfiteho ibitekerezo. Natangira ho gukora kiriya yarabajije cy'abazungu, ubundi nkasubira ku cyo uriya mugabo yarabajije mbere. Ubundi akenshi nkira navuze mbere, niba twiyumvamo ko turi nk'abanyarwanda cyangwa abarundi, ibindi bibazo byose bizagenda. Kandi niba twiyumvamo gutyo, reka twiyemere dukore ibintu nk'uko turi abanyarwanda, tudakeneye uruhushya rw'abazungu. Ngewe mbona u Rwanda rurimo kubikora, nakwifuza ko n'ibindi bihugu byabikora kuriya, ku buryo numva ibintu byo kuvuga ngo nkeneye kujya muri yoni. U Rwanda rurimo gukora akazi kagaragara, ntabwo bakeneye umuntu nkanjye ngo njye kubivuga harya, ariko ni ibintu bigaragara ko n'ibindi bihugu bibikoze, bakavuga bati ngewe ndi umunyarwanda kandi ibikorwa muri iki gihugu ni ibyanjye, ntabwo nkeneye ko umuzungu aza kumbwira ko nkora ibintu by'iwacu. Numva byafasha n'akarere kose. Ikindi kibazo reka nsubire kuri uriya mugabo wabajije niba hari abantu nahuye nabo. Nkitangira urugendo nahuye n'abantu benshi bampamagaraga buri munsi, bambwira ngo kuraje, bakambwira ibibazo byabo. Niyo mpamvu buri munsi nagize ibibazo byinshi mu rugendo ruriya rw'amaguru, nagize ibibazo byinshi, ariko buri munsi kubera amajambo nabaga nabwiwe n'abantu byaramfashije cyane, ku buryo navuze nti urunguru niyo naba mfite gatekerezo gatoya ko kuvuga ngo singiye kururangiza, ndahita ndurangiza, uretse ko nako gatekerezo nyine katigeze kaba. Ariko byaramfashije cyane, nahuye n'abantu benshi. Ubwo nibo bantu nyine tugiye kongera gushyira hamwe tugahura, bino byo kwa Kino Centre ntabwo nzabikora njye nyine, tuzabikorana n'abantu twahuye bose. So abantu barahari babinyuzemo, bagize ibibazo byo guhungabana n'ibyo guhahamuka ku buryo bukabije cyane kurusha ubwo nibyo njyewe nanyuze. Nabyo ahubwo byanteye ubwoba bwa mbere, nk'ibyumva hari umuntu ushaka kugira, ariko niyo mpamvu mvuga nti ntabwo tugereranya, turasangira kugira ngo bidufashe. Ubundi yarambajije niba nshobora gukora urugendo hariya mu Rwanda cyangwa kubera iki ntarakoze mu Rwanda. Byo birashoboka, ubwo hari abamporopoje kurukora hariya mu Rwanda, buriya ni ikintu cyazarangiza tukarukora na hariya. Ariko ukibuka ko urugendo nakoze hano narukoreye abanyarwanda baba hano, kubera ko akenshi iyo tugeze hano ab'iwacu cyangwa abandi bantu, twese twumva ko twageze ahantu dufite ibintu byose, dufite ibisubizo byose. Hari ibigo byo kwa muganga bivura n'iki, kandi birahari. Ikibazo ni uko nta gihari gifasha muri ibi ngibi ngiyo ndi kuvuga. Niyo mpamvu navuga ko nawe narukoreye abantu ba hano, ariko nabo mu Rwanda twahuza, kuko nabo bafite ibibazo nk'ibyacu. Uretse ko bo ngiye mbona bahubwo baturushe baraturushije mu bintu byo kubyumva, n'abatarimo nyine kubitekereza mu nyare umuryo twahuza. Ariko rwo hari abari bamporopoje ko twarukora, buriya twazareba umunsi twarukora. Ubundi ndumva ikindi kibazo cya Jean Bosco cyari abayobozi b'u Rwanda, b'u Burundi nyine no muri kariya karere, niba bumva urukorwa nakoze rwo gukora ingendo z'amaguru. Icyo nakubwira cyo ni uko mu Rwanda ho barabibonye, baramfashije, bamfashije kubera ko bari babonye icyo nakoze. So igisubizo cyaba yesi, barabyumva kandi baramfashije ku buryo numva bizafasha no mu minsi iri imbere. Burema barabyumva, ndumva ari icyo gisubizo namo.
Yigeze no kubaza niba ujya uhura n'abandi banyarwanda batuye aho ngaho mu gihugu cya Canada, bashobora kuba barahuye n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo?
Ubu ngubu kubera ko nari nkiri mu rugendo, abenshi twahuye, ariko twahuriye kuri ku mapaji nka Facebook cyangwa kuri telefone, tukavugana bakambwira ibyo banyuramo n'iki. Ariko nari ntarabona umwanya wo guhura n'abantu, buri mbajije nk'ukwezi cyangwa nakubwira. Ariko ubungubu njyewe nari nkiri mu rugendo, nahise ruriya rugendo rurangira, rwarangiye mpa gufata indege njya mu Rwanda. Ubungubu nk'uko nakubwiye ejo nibwo nari nkinjira. Aba benshi nyine tuzahura, ariko ntabwo turahura nabo ngo twicare ngo tuganire.
Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7, muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho dukomeje kuganira n'umunyarwanda Kizito Bijyinama Musabimana utuye mu gihugu cya Canada. Wakoze urugendo rw'amaguru rw'ibirometero birenga 500 mu gihugu cya Canada, rwamuvanye mu mujyi wa Toronto rumugeza mu mujyi wa Montreal muri mu ntara ya Quebec. Urwo rugendo rwari rugamije kumvikanisha ikibazo cy'ihungabana yatewe na Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Kuri telefoni dufite Kazungu. Wiriwe
neza?
Uri he?
Mu Burundi.
Ikibazo cya
ego? Ikibazo ego, mene nagira mbanze kuramutsa umutumire. Ego, mwiriwe ngira ngo ino twebwe ni ku mugoroba. Hanyuma nyakubahwa mutumire, mwaragize urugendo kandi mwarugize mubabaye, murugira kugira mwerekane akababaro. Ibyo ni ukuri turabitahura cyane rwose. Mu gihe u Rwanda rwaciye mu makuba nk'ayo, u Burundi nabwo nyine bwaciyemo mbere bwobwo n'ubu, ngira ngo nuvuga nti ziracaye arimwo, kuko haracariho benshi bicwa, bapfungiwe ubusa, banyuruzwa, tukabura irengero. Ego, ni byinshi. Ikibazo cyanjye cya mbere, mbega muri abo wabuze bahakwitura batanguriye kugira urugendo, mbega hoba harimwo abategetsi na cyane cyane ari mu Rwanda cyangwa mu Burundi bakubwira bati kuraje bandanya, natwe tugiye kugira icyo tubikoze ko? Hanyuma ikibazo cya kabiri, hariho abarundi bahunze bari mu makambi y'impunzi bahohotewe cyane. Benshi muraza murabyumva ku maradiyo ingene basigura ingene bagiriwe nabi, aho ndiko ndavuga abarundi. Hariho abahohotewe ku buryo banamugaye, hariho abatazorondoka kubera babashahuye canke bimeze ukundi kuntu.
abo nabo baba barakozwe ko kumubiri mugabo batapfuye mugabo urumva bo bafite nagahinda umwebwe mwagize urugendo kubera ibyo mwabonye abo mwabonye bicwa ingorane mwagize kubera babatse abazeyi canke abo mu muvukana hariho rero abandi nabo bakozwe ko ihohote guco twita torture abo nabo mbega barabitura canke barabitinya kubibabwira mbega abo nabo icyo mwobahanura ubwo kubo bataraza kubitura mbega ni giki kuko abo bobo urumva bariho mugabo baragiwe ihohoterwa rizotuma ryatumye bahandurira ubumuga bwo muri kazoza bw'ubuzima bwabo bwose hanyuma ibibazo byanje ni ibyo mwakoze kumpa ijambo
urakoze Kazungu bwana Kizito umunota umwe reka dufate undi muntu mwanyuma basubirize rimwe genda himana mwiriwe neza
mire
uri hehe
ndi mu Rwanda
ikibazo cyawe
cyanje uwo mukobwa
ntabwo ari umukobwa ni umugabo
ni umugabo yitwa Musabima ni Musabimana harye nagize ni umukobwa
ngaho kubaza ikibazo cyawe
ko yabaye akiri muto ubu ngubu arabyibuka neza mbone kumubaza
Kizito
yes
arakubaza ngo genocide yabaye ukiri muto ngo uribuka neza ibyabaye
ndabyibuka kandi nk'uko navuze hari byinshi nshobora kuba ntayo impamvu ngewe nagize ibibazo byinshi ni uko hari aho twageze turavuga ngo ibi ntabwo tugiye kubivugana bigiye kuba ibintu tutavuga ku buryo nyine iyo myaka yose waba kubitekereza ariko utabitekereje ngo ubiganire so hari aho ugera nyine ibintu bikaba ibyo udashobora kwibuka nyine n'ibyo by'inzoga n'ibiki umuntu aba yaranyuzemo n'iki nabyo bituma ubwenge hari aho bigera kubyibagirwa ibintu ariko ibyabaye byo ntabwo ujya ubyibagirwa ntabwo wibagirwa ko wabonye abantu imbere yawe barimo gutemwa ntabwo wibagirwa ko wabonye abantu bapfuye buri munsi aho ugiye hose urimo kureba abantu ntabwo ibyo byibagirwa ubwo rero ntabwo nzi ukundi ko ntacyo gusubiza cyo kukubwira ko ibyo nta na rimwe bijya byibagirwa
Ngendahimana ngaho ubaza ikibazo cyawe
urwo rugendo yakoze se yabonaga hari icyo rwakubaka abasigaye yes igisubizo ni absolutely kubera ko ngewe ikintu nabonye gifasha ni ukuvuga tukaganira biriya twanyuzemo niba hari ikintu wumva kirimo kuguteza inyuma ibyiza ni uko twakwicara tukavuga ati okay ngewe nawe Ngendahimana ngewe n'ibi nanyuzemo ni ku byangendekeye nawe unyemereye ukambwira ibyawe tukagira aho twubakira kuko iyo tubiganiriye usanga birafasha cyane ugasanga mu mutwe harafunguye ugatangira no gutekereza ahubwo ibyakorwa biteza imbere abantu
Ngendahimana turagushimiye cyane kuri ibyo bibazo byawe bwana Kizito gerageza usubize n'ibya Kazungu
ubwo Kazungu yari yambajije ndatangira ku kibazo cy'icya kabiri kuko numvaga aricyo gikenewe gusubizwa kurusha icya mbere impamvu nabivuze ni uko nanjye icyo kibazo nakigize ngeze mu Rwanda guhura n'abantu bagize ibibazo birenze nawe ubyumva ukumva birakurenze ubwo hari ariko nk'ubu nayo ngiye kuvuga n'abantu bafite wundi mu kinyarwanda ni donko bafite inkomere zigaragara hari n'abazifite kubera nk'ubu hari umuntu twari turi kuvugana famiye yose barayishe avuka ari jenoside yabaye ari uruhinja ariko ubu ngubu atazi imyaka ye atazi ngo ni irihe zina bamwise donko yitwa amazina ataraye kubera ko ntabwo yashobora kubona nk'impapuro zimwereka ngo nari uyu ngo navukira ngo ni irihe zina banyise iyo nayo ni inkomere ikomeye cyane ariyo gukongeraho n'abariya yavuze nyine bafite inkomere zigaragara batagira badafite n'ubushobozi kubera ko nyine kubera ibyo bakorewe biri ku nzego zitandukanye mu bintu byo kuvuga ngo ese twa ni gute twatangira ngo tugire aho tugera. Niyo mpamvu ibintu nk'ibi byinshi urwego rwa guverinoma ruba rugomba kubijyamo, kuko ni ibibazo bikomeye ariko dukeneye gushakira ibisubizo. Kandi njye nkubwiye ko nakubwira ko mu Rwanda birimo gukorwa byinshi byakozwe, hari gahunda nyinshi nagezeyo ugasanga nyinshi ahubwo zimaze igihe cyose hafi zatangiye nyuma y'intambara. Obviously hari aho zigera zigakenera kubakwa, zigakenera kurebwa, kuvuga uti igiki tutakoze dukeneye kongeraho. Njye numva ko ariho umuntu nkanjye cyangwa abantu nkatwe twakujemo tukavuga ati ok, twebwe dukora ibi mushatse mwareba nko kuri ibi ngibi nabyo numva byafasha.
Kizito gatoya, Kazungu yaravuze ikintu gikomeye cyane kijyanye n'impunzi, abantu bahunga bakajya mu makambi y'impunzi wenda barahuye n'ibindi bibazo bikomeye, noneho ugasanga bafatanyije ibibazo bahuye nabyo bahunga, noneho n'ibibazo bijyanye n'ihungabana. Ubwo buzima kubamo ufite ibibazo nk'ibyo biba bimeze bite byo?
Na icyo nakubwira nuko akenshi guhungabana ubwabyo ni birenze urugero, kuko iyo birimo ntabwo urimo gutekereza nkawe nyine hari aho ugera ukavuga uti ukagera muri mode yo kuba umuntu w'umusurvivor. Njyewe hari hari ukuntu navuze nti abantu bavuga ibintu byo gukora ngo amasurvivor akenshi nyine ari ushobora kubaza akaguha igisubizo. Njyewe rero icyo kuvuga ngo urashaka kuba umusurvivor hariya nyine iyo impunzi nibwo buzima ubaho. Kububanamo no guhahamuka cyangwa no guhungabana biba birenze urundi rwego. Ikibazo ni uko kugira ngo uzabibonere igisubizo uwo muntu w'impunzi uba ukeneye kwanza kumushaka, kumukura mu buhunzi ukamushyira ahantu yakumva ko afite ubuzima busanzwe. Kuko nta ari ukuntu mu mutwe bitemera ibintu byo gufata, kuko hari inzego zo gukira. Uri impunzi umuntu akaza ahubwira ngo ariko ngo ukeneye kwicara ahantu, ngo ukeneye gukora urugendo, ukeneye kujya ufata umwanya wa nk'isaha cyangwa abiri ugasoma igitabo ukagenda. Nanjye ibyo mbikubwira uri impunzi ushobora kunkubita urushyi cyangwa ikindi kintu. Niyo mpamvu mvuga ngo hari inzego umuntu aba agomba kunyuramo kugira ngo yumve ati ngiye ibintu ndi gukora byafasha nde. Ubwo rero uri impunzi icyo ukeneye cya mbere ari ibyo kurya. Ntabwo njyewe naza ngo nkubwire ngo ariko ukeneye gukora urugendo rw'amasaha kugira ngo umutwe wawe horohe kugira ngo hagire ikintu cyagufasha. Ubwo nyine niyo mpamvu navuga nti ibintu byo gukora ibintu byo gusurvivinga njye ntabwo mbivugaho cyane, kuko numva umuntu kwanza aba akeneye gushaka uburyo yagera ahantu agatekereza neza ubundi tugatangira kuvuga ibintu byo kuvuga ngo reka tuganire ibyo twagezemo. Ariko ntabwo byabuze abantu bari muri izo nzego nabo gufata umwanya bakavuga ati nubwo dufite ibibazo by'ibiryo n'iki reka tukore nka kuriya tujya muri eglise tugasenga, reka dufate n'umwanya wo kwicarana tukaganira kugira ngo kubera iki tutakubaka ikintu turi impunzi, kubera iki tutakwicarana ngo twubake ikintu cyiza kigaragara cyadufasha turi impunzi. Njye numva ari nk'icyo umuntu yakora agatangira akavuga ati reka twicara neza tubishyire hamwe ibibazo byose dufite akorera tujya gusenga, reka dukore n'ibindi twicare tuganire ibyo turimo kubera twasenga, ariko kubera tutakora n'ibintu byadufasha natwe mu buzima busanzwe.
Urakoze cyane Kizito Biginama Musabimana, ni umunyarwanda utuye mu gihugu cya Canada. Kuri telefoni turi kumwe kandi na Nsabiyumva. Mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Nagira mbazi wa mutumire kuki yahise gutanguza ugo rugendo ari mu gihugu cya Canada, kubera iki atashimye kubitanguriza mu gihugu ciwe aho byabereye hama akaza kubikorera hariya? Kuko iyo abikorera mu gihugu ciwe aho byabereye aho yanabiboneye byari gufasha cyane n'abandi byo byarakoze ko byari gufasha n'abandi babyiboneye byabakoze ko hama bagashobora kubona yuko hagati muri bo ibyuko ibyo baba barakorewe bafise n'abandi atari we wenyine yoba yarabikorewe, hari n'abandi baba barabikorewe hama bagashobora gufatana amaboko kugira bakore ikintu kizima yaho ibyo bintu bitazosubira kuba. Nuko muragize neza ku ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Nsabiyumva. Bwana Musabimana, icyo kibazo wari wagisubije gatoya, ariko wenda Nsabiyumva ntago yari yakurikiye, gerageza umusobanuro magambo make cyane.
Kandi ubwo nanakongeraho gatoya, njyewe nakuriye muri Canada, nageze hano mfite imyaka 17. Ibibazo nabayeho nabyo
abenshi muri Canada natwe turabifite, niyo mpamvu urugendo narukoreye hano. Kandi mu Rwanda nari ntahazi, navuye mfite imyaka 13, njyewe nashatse gukora urugendo rufasha abantu babinyuzemo. Na ubu umuntu ashatse na ruriya rugendo rwo mu Rwanda twarukora, ndacyari hano, ndacyagenda, amaguru yanjye ameze neza, buriya nabyo twazabyaranje turabikora. Ariko njyewe nakoze urugendo rwo muri Canada kuko hari abo muri Canada nabo bakeneye kubivuganaho, kubiganira, kugira ngo natwe tukire. Kandi guhuza nabo mu Rwanda ni ibintu byoroshye, connect irahari, inzego zateye imbere, buriya no mu Rwanda twazabikora.
Ikindi nasomye muri iyi nkuru wanditsweho mu kinyamakuru The New Times cyandikirwa mu Rwanda nuko uteganya gukora filime ku buzima bwawe.
Ahubwo ni documentaire.
Ni filime mbara nkuru.
Yes. Ubu ngubu ndi mu Rwanda nayo ndimo gukora documentaire, buriya nzayirangiza mbere ya y'ukwezi kwa kane. Ndaba nyirangije ndaba ndi ready kuyerekana ahantu hose, ku buryo tuzajya ahantu muri Canada tukajya mu makomunite tukayerekana. Ariko bikaba ari nka biriya byo kuvuga ngo iriya santere turimo kwaka nayo tugakomeza kuyishaka. Filime yo irimo gukorwa kandi niyerekana ruriya rugendo nanyuzemo, ikerekana ibibazo umuntu yaba yanyuzemo, yanyuzemo ibibazo byo guhahamuka no guhungabana, ariko ikanerekana aho u Rwanda rugeze. Kuko icyo kintu kigomba kwerekana, ugomba kureka kuvuga uti reba aho u Rwanda rwari ruri muri 1994, reba aho tugeze uyu munsi. Kuko njyewe akenshi ndavuga nti ibi bintu byo gukira ni byiza, ariko ukize nta kintu ufite ukora, nta kintu bifashije cyane. Niyo mpamvu nerekana aho u Rwanda rugeze kugira ngo n'abantu barimo kubinyuramo bavuge bati nidukira dufite aho tugiye kujya, dufite icyo tugiye kubaka, byaba ari ibifasha igihugu cyangwa byaba ari ibidufasha twebwe ubwacu na famiye yacu. Ariko niyo mpamvu njyewe documentaire izagenda yerekana ibyo umuntu anyuramo, by'abantu banyuramo bisanzwe, ikerekana n'aho igihugu kigiye, kuko numva aricyo gifasha abantu cyane kumenya ngo ngiye he. Urebye description ya depression, icyo bivuga ni uko umuntu aba atarimo kwibona mu buzima bw'imbere. Ibyo bintu bitera kuvuga ngo umuntu agize ikibazo cyo kuvuga ngo ntabwo ntekereza ko nzaba ndiha n'ejo cyangwa ejo bundi, ugasanga ugize ibibazo bya depression.
Hari icyo uruzinduko wakoreye mu Rwanda rwahinduye mu buzima bwawe?
Byinshi, ariko icyo nakubwira cya mbere numva cyahubwo cyari cya numvaga kidashoboka ni kubona ukuntu abantu bafashanya, ukibuka nyine komunite nk'aho ari komunite, kuko ibyo ni ibintu numvaga bitakiriho muri komunite y'u Rwanda. Byaramfashije cyane bihita bimbwira. Ubu hari gahunda nyinshi ngiye numvaga mfite, numva ko ari gahunda umuntu azakorera muri Canada, ariko wagera mu Rwanda ukavuga uti kubera iki ntazikorera hano? Kandi ugasanga hari opportunity nyinshi. Icyo bakeneye ari abantu nkatwe bavuga bati mugende mu Rwanda muharebe uko hameze, mwebwe muzatubwire ko nta kintu mushaka kuhakoresha. Kuko abaturage bo mu Rwanda usanga bafite izo ngufu, ariko ugasanga hari aho bigera ukavuga ati njye bari kucyo nishakira n'akazi, kandi opportunity zihari ni za business. Ni gute rero umuntu nkanjye nabo twahuza kugira ngo tuzagire aho tugera? Ntabwo nanjye nari kubitekereza gute, ntabonye ko community ari abantu bari kumwe, ahubwo hari n'ibintu umuntu aba yaribagiwe, nka kuri umuntu ataha umuntu ukamuherekeza hano iwacu, ntabwo ibyo tubikora byo kuvuga ngo uratashye ngo ngende nguherekeje nkugejeje gufata imodoka cyangwa bisi. No, urataha njye nkafunga umuryango wo ugakomeza. Ejo ni ibintu nyine bihita bigaruka, ukibuka uwo uri we. Kandi ukabona ko komunite y'u Rwanda ubu ngubu iri kumwe cyane, byaba byiza muri kariya karere k'ibiyaga bigari twese tubikoze, kuko njyewe mbona aho u Rwanda ruri kujya abandi bahagiye byadufasha twese, na ziriya ntambara ziba zirimo kuba cyangwa ibindi bintu bikahagarara, tugatangira kubaka nk'uko ibindi bihugu byubaka, kuko nicyo kintu cyonyine kizaduteza imbere. Ibyo kwirwa tujya mu bindi bitagize n'icyo bimaze, bitagize uwo bifashije, tugataha tugifite iyo nzara cyangwa tugataha tugifite biriya bibazo byanjye twanyuzemo, ntabwo bizatugeza. So ni gute twagera ahantu hafashanya? Mbona ari iyo ngiyo nabonye icyo kuvuga ngo dufite komunite ikorana kandi ikora ibintu bigaragara.
Uri mu Rwanda wasuye ahahoze ari iwanyu mu cyahoze ari Rutobwe mu ntara ya Gitarama, ugerayo hari ibyo washoboye kwibuka igihe wari uriyo ubwo wahavaga ukiri muto?
Byinshi ariko ubu nahasuye
kugira ngo gusa masore nyine haramaze hari hashize imyaka ariko buriya nzafata indi mwanya nsubire mafatira umwanya nganire n'abantu ariko ubu nagiye mu turere dutandukanye ahantu najyaga njya ndi umwana njyanye nka ngiye kuziragira ahantu nyicaga nkatekereza ibintu abandi bana benshi badatekereza ubu ngenda umwana watekerezaga ibintu bijyanye na astrology astronomy nibaza ntise ziriya ndege cyangwa ariya matara yo hejuru kuko ziriya bivaye bijyahe nari nasubireyo nyine kugira ngo ndebe niba ibitekerezo bigihari ni ibintu bifasha cyane muri zino nzira zo gushyira ubundi ukagenda ugahura n'abantu benshi buriya ntabwo nabonye umwanya nari ndi gukora ibintu byinshi ariko nifuza ko ninsubirayo tuzahura n'abantu tugakomeza urwo rugendo rwaba ari urwanjye rwaba ari urwabo ariko byaramfashije cyane kujyana n'umukecuru wanjye tukajya ahantu nka hariya kandi birumvikana ni iyo myaka yose iba ari myinshi numva byamfashije cyane mu buzima n'ubugiye kuza.
Kizito Bijyinama Musabimana mu kanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Nyuma y'ubuzima wanyuzemo ibyo umaze gukora kugira ngo wongere kwiyubaka wongere kwiha icyizere cyo kubaho, ubutumwa cyangwa se isomo abantu bakomeje guhura n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo wabahani nk'ubuhe?
Kimwe gusa, fata umwanya wo kwireba, fata umwanya wo kwimenya, wumve ko ibintu byose bibaho mu buzima hari igihe tugira ibibazo byinshi tukumva biraturenze tukajya gushaka par example tukajya kuvuga ngo Imana izabidufashamo tukajya gusenga byose tukabikora ibyo ngibyo bikora bikomeje kabisa ariko ufate umwanya wo kwimenya umenye ni igiki Imana yampaye ni igiki Imana ni ubuhe buzima nanyuzemo ni igiki nakoresha ibyo byose njyewe mfite ku buzima bwanjye nzi ko nta wundi muntu ushobora kubifata kandi twese dufite icyo kintu byamfashe igihe cyo kugera aho hantu kugira ngo numve ntife kuko numva buri gihe niruka njya ahantu henshi nshaka ibintu byinshi ariko maze kumenya njyewe iyi ni inzira yanjye nta n'ikindi kintu n'ubu ngubu nkubwiye hari abantu benshi baba bambwira bati ariko kubera iki uri gukora ibi n'ibi nta kintu na kimwe ushobora kumbwira ngo kizambuze gukora ibyo ndimo gukora kuko njyewe nashatse iyo nzira ndayibona kandi numva ariyo nzira ifasha gufata uwo mwanya byaba ari mu bintu byo gufasha muri community byaba ari ibintu byo kubaka business yawe byaba ari ibintu byo kwimenya tangirira aho ngaho imenye menya ni iki nahawe ni iki mfite nakoresha ni bande nahuza nabo kugira ngo tugere aho tugera nicyo kintu ngiye nabwira abantu cyafasha gifasha cyane kurusha ibindi byose.
Kizito Bijyinama Musabimana, ndagira ngo ngushimire cyane kuba wagize akanya kugira ngo ube wasangiza inzira y'ubuzima bwawe n'abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Mwakoze cyane.
Mwakoze cyane, mwakoze kuntumira, mugire umunsi mwiza, mwakoze.
Nshimire namwe nshuti mwese mwari muteze amatwi ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Nshimire mwebwe mwese mwakigizemo uruhare. Nshimire injiniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma. Nshimire na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro. Muri studio ya karindwi hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika. Ciao ciao.
De voces, ay, 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 ay. Con el mumaremo ni yo magaña, ni chinichara, mugabo gaje mukwe. Fiti kiguse, ubu bayi. zaho